Nga tuchale mbudu abatuuze mu ggombolola y'Nabijja sana ddala ku byalo Kibonzi NB ne Beteremu emirimu gyabwe gisannyaladde olw'amasannyalaze agavaavaako kati emyezi ena nga bali mu mbeera eyo. Sozi Sekimpirwazi yabirina.
Abatuuze bano ababeera mu ggombolola y'Nabijja sa okusinga ddala ku kyalo kino eky'ekibonzi n'emiriraano be bali mu kubagamba kati baweza ddala emyezi ena nga tebalaba ku kiyitibwa amasannyalaze, emirimu gyabwe gyonna gifudde naddala egyo gye bakozesa amasannyalaze gamba ng'ebyuma saako ne mu bizinensi obutonotono obwali butondeddwawo mu bitundu bino. Nyanzi Gonza gambe wa mawulire ku LC1 ey'ekibonzi ayogeddeko ne CBS n'agamba kati ekizibu kye balina ky'amaanyi nnyo era nga baagala bekikwatako naddala abavunaanyizibwa ku masannyalaze okugenda mu kitundu kino okubayo.
Mannyange Nyanzi Gonza ga Ssaalongo Kiweewe eki nduwa mawulire ku LC1 ekibonzi era nze mutongole wa Ssaabasajja ku kyalo. Twafuna obuzibu bwa transforma yaffe yayiwa oyiro ekyavaamu neyakira ddala omuliro n'efa, naye tugezezaako okwekubira enduulu kubanga tulina ennanga ze baatuwa tuba butereevu ku edi office Kampala, naye batugamba mulindeko mulindeko obubbi omwana baamukubye yenna obubaka baawo bakki oluba lwonna ne luyiika abaana balina bulayibulale kati basibuddemu baagenze mu byalo gye basula kuba tebalina busobozi bupangisa mayumba amasimu g'abantu bagatwala. Tugezezaako tutuuse nataka ku ofiisi ne batugamba mulindamu tusaba kuyambibwa basisebo ne banyabo kukikwatako ba gavumenti mututaase, naye tuli mu mbeera ey'obunkenke olw'ensonga y'enjikiriza emirimu gyesiba abaana baliwa olodinga tebakyawolodinga okubino nabyo tulina okubikoleranga ebeeteremu distance weeri akisente kagenda n'olw'ensonga ekisaba tuyambibwe kuba naffe twagula miita nga tumanyi tugenda kuyambibwa naye kati tulinanga abalina ebimuli ku miti tusaba bekikwatako batutaase. Nsigadde nze Nyanzi Gonza ga Ssaalongo Kiweewe eki omutongole wa Ssaabasajja Kibonzi era wa mawulire ku LC1 ne ku muluka tu.
Kaafube waffe w'okwogerako n'abavunaanyizibwako ku ebyamasannyalaze Masaka agudde butaka kubanga olunaku olubadde lwakuwummula, kyokka ne tutegeezebwa ababaddewo nti olunaku enkya lujja kuba lwakukola era tujja genda okwongera okulondoola ensonga eno. Ku lwa CBS FM radio y'obujjajja, nze Sekimpirwazi Nabigasa Kyotera.